DR。
Ekuqaleni komhlaba wayekhona uYesu, wayenguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu uqobo lwakhe. Bathethelelwa zahlanzi zonke. Uthi mangiye yelo somandla. Uthi mangiye yelo somandla. Uthi mangiye yelo somandla. Yethunzi lakufa uhlale ngibhekile, uhlale nami umdali, umdali wezinto zonke emhlabeni nasekhanyeni. Lo muntu wangivikele eswini sikamama ngisemncane, selihlwili kumama. Mina ngithanda ukufana no-Adam, idisitele esingafanele siphathi nendawo ekubeni uNkulunkulu engikuzile. Thandaza mzalwane isikhathi sekona, thandaza mzalwane ithuba lisavuka. Siwanyathela amadimoni ngegama kaJesu. Ekuqaleni komhlaba wayekhona uYesu, wayenguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu uqobo lwakhe. Bathethelelwa zahlanzi zonke. Uthi mangiye yelo somandla. Uthi mangiye yelo somandla. Uthi mangiye yelo somandla.
Abangisize ngasiwe imisebenzi yakho ngiyayazi. Ziningi izinto ezinhle ongenzele zona. Ngamandla ami wena, ukuphila kwami wena.
Ekuqaleni komhlaba wayekhona uYesu, wayenguNkulunkulu futhi enguNkulunkulu uqobo lwakhe. Bathethelelwa zahlanzi zonke.